Dile mi otro.
The band, you boy. What's up?
Dile mi otro.
Hey, I'm in
production. I just need to show, feeling me would do. Need to show, feeling me would do. I just need to show, feeling me would do. Need to show. I just need to show, feeling me would do. Need to show, feeling me would do. I just need to show, feeling me would do. Do, yes I do. Yeah.
Nyashi. Timisha nyashi.
Yeah.
Na
kukata na kukula kasumbale kwa chumvi. Na hata ukiwa na maji basi mindo mvuvi. Na kugeuza kasamaki kwenye kahala. Lala machale kama maiti ya chura. Leo na kujigi jigi neli do the bigi bigi. Juta weza hii ligu siju kasaha wigi. Mara moja mpaka tano kwa mkupuo. Leo utajua kuwa jena siwa leo. Acha ni kushow vile mi wudu. Ni kushow vile mi wudu. Acha ni kushow vile mi wudu. Ni kushow, show. Acha ni kushow vile mi wudu. Ni kushow vile mi wudu. Acha ni kushow vile mi wudu. Do, yes I do.
Nyashi, tingisha nyashi. Iyo nyashi.
Uno kama fali pupa. Cheza kama unachezea chupa. Na hilo figo Mungu alokupa. Umeumbwa kama hauna mifupa. Yani huku nyuma bonge la tuta. Hakia mama mina kufa. Nipe kufuli ni ingizo funguo. Usikie raha ya kulala bila nguo.
Acha niku show vile mi wudu.
Yani vile mi wudu.
Niku show vile mi wudu.
Nasema vile mi wudu.
Acha niku show vile mi wudu. Niku show. Acha niku show vile mi wudu. Niku show vile mi wudu. Acha niku show vile mi wudu. Do, yes I do.
Nyashi, tingisha nyashi. Iyo nyashi.